yeah. Oh yeah. It's time for on your boy. Baby, I know you're tired with this. Oh, oh. Me say it's your life, but you go at peace. Oh, oh. Us choke vumilia, maisha sio rahisi. Oh, oh. Leo wamepata wao, kesho ni sisi. Oh, 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 oh. Japo nakupa makuu, vile jua wendo tunaendana. Yeah, unanionesha tu love, wewe pili kwangu baada ya mama. Yeah, you amazing, baby, you amazing. Your love is real, gonna make me crazy. Hawapendi, najua hawapendi. Kutona mina, we najua hawapendi. Why wanna go? Why you wanna go? Why, baby? Why you wanna go? Why you wanna go? Baby, why you wanna go? Why you wanna go? Baby, why you wanna go? Why you? Oh, 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 oh. Tunakaribia kufika tu, why? Ndo unakata tamaa, baby. Kidogo ungeridhika ninge fly. Acha kuleta tamaa, baby. So kweli, so kweli. Tunaweka roho juu, my love. Roho juu, my love. Tafeli, tafeli. Tusipishane tuwe juu, my love. Tuende juu, my lover. Mafanikio yapo njiani. Oh my baby. Na wewe usiishie njiani. Utanikosea baby. Unakumbuka zile ahadi tulizopanga baby. Kumbe utazikwa na mimi. You amazing baby, you amazing. Your love is real, gonna make me crazy. Hawapendi, najua hawapendi. Kutona mimi na wewe najua hawapendi. Why wanna go? Why wanna go?
Let's see it.